Evido TV singeli mabegani.
Hivi unamjua Vido Boy wewe? Baba JJ.
Bandi sauti hizi. Onesa namba ji wewe. 45. Kama una namba wewe kwa ngoti. Sound engineer. Bandi sauti hizi sound engineer. Monitor. Sound engineer. Hai. Area. Rapiru tequila. Put it. Tell it, Matupa pona upege show wa unetume kumis Makucha jonadis tunamwezi Sauza uza kibao Kama tupo fist Ukika vibaya waja jona kufiris Makucha jona ukiasta na zio wakazi Tunapanya nata kama wakiba Watabana atajia to Hema dola post kota yo Natoma na masishu wanaulizana Hema story kesho negesa bupa kanaria Mungu ni pima ya wa abdole shena Naludi kwa mwenye esko tono na vina Shotene na sema wesi Nagisa mtuki na kunyo kuna futa kuna juta Najola mzai flashuta kuje kia nukta Na shikizani soma kuzi oto Kififinjo kope mani Na shincho kori Sitaji marafiki sande farid Na weki masich wana chukia kipata dao Wana saa uji sirivo post Mipaka nafika Sitempo takiana Sipo show paka mure mapubi kama Chakala mtoka shure mulisi memblasia Mulisi memblasia kisa maifasa maimasa wakosa kutoa Na wana mwagazia Tute So lazima toke wote te wistawa Simanish kama wote ya mwistifike Pari wapo bas kama jina na waifas Papalas hawa juu msiki kas Ikia mwana kula so baka nisikie Na kama nisipo kula so kama sumwi Kifipi wako nesishe matupa na ijua Mungu nepushwe na sikina Put the five ma pepe, papa kibao Put the five ma wenke, papa kibao Wachole shadi kibao Tuna waji wanya, wachole adi kibao Put the five ma pepe Put the five ma wenke Wachole shadi kibao Wachole adi kibao Tatizo kamdomo mdomo riposa kichwa Wanapiga plomo vitwa vina wakika Dunia tunapita ukamku na kanyika Tokila tatu nyingine Tokila tatu nyingine Tokila tatu nyingine Tijifanya najua sana kuliko mama jumbani Kishwale shana kitapo nikuwa Matozi wanauta sula kiala kate wanifari Masichi wanafeki sula Mopo kima silai Tinipe pompe Tinipe banke Tinipe koka Tinipe mada Tinipe malaya Tinipe siga Tinipe story Tafazari Tinipe pompe Tinipe banke Tinipe koka Tinipe mada Tinipe malaya Tinipe siga Tinipe story Nipe Kulusikido Heria Wanapopitisha tonapositisha Sila zaku tana kichwa hiki Nakiasi sikiki takiasi na mashabiki minachana Malafiki wanatupiana maneno kama wasichana Oya pa oya mpika dunia na kuna jipya Tisha kia kiongozi ya kinua kwani woji kwani nipanya lodi ananua paka jipya marekebisho anahitajika akosa masharti bali akafilisika nakufuta giza marengo kapikia ndo najiuliza ile siku sijui atajibu nini hakuna najua lini. Wanasema naua blaki hata bajaji sipati bila mibaki stojini hatupati nagopi kufa nagopa zambi matupa sieleweki kama chanti. Tute musiki kasi chasko turea bila kusahau wazazi walio turea hata kuna nshikia mpaka najitegemea wote walonisitiri kama misina shakokea cha zaidi kwa Mungu nawaombea kwa mema walonitetea. Tute nipe dili nipe nipe pompe nipe make tini pe koka, tini pe madea, tini pe malaya, tini pe sigia, tini pe story. Tafatari tini pe pompe, tini pe koka, tini pe madea, tini pe malaya, tini pe sigia, tini pe story. Nipe dili nipe, 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 nipe dili nipe, nipe, nipe. Epagiala, etemeke, eyompo, etabatia, epikwetia. Etata vampa, epulu tikido, epugu, he, once we show, efote faifu, evodi waidi, area, osh, osh, osh. I want some wish you. I could put the anchor to go to your GI. I want your pote. I want some wish you. Area, 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 area. And once on we show, once on we show, once on we show, once on we show. And to the kiddo! Isikari na nizam kusikatiwa kuja karibu Dar es Salaam ujadi tunapewa risiki kwa zambu hesabiwa na kama shikika mutandikiwa sina mwagika na mza ashtakiwa bila kukumiwa tukuzao na baki akiwa kinyoke akizao na zulumiwa matoke. Tuwapikiwa ni wakumde utenatua kama wanacho shida togo togona wakine manu itakuwana nitakema na fumbwa macho isuje kufundesha atucheke stoma na tunachukiwa kisa mispeti kurimi kila pate tulanisiwa tunakatiwa tunakanyagiwa tabaki amkiwa na kubuka mungu wa kutupimja na kuo ya kwa zima ikufai mtu kubuka mungu na mipako yake maskini na wanae tajiri na mali kiba tatumia ukikosa jutia usikate tama kumiria ukubaba bariki familia zei tusidishie imani mda ote kidogo jei madu ikiba anafuka riziki zei wanateplea nyota zei wanateplea nyota zei ashaka anaona mwaki amala anaona gizia naona ganja amala anaona risia naona gamba naona fisi anajua mkona nsiki Mima tupa na yona fushia Na mimi na mwenye nsikema kipelena Wakitaka ushintiani sama mungu na shetani Atu shintani, atu petutani njetani Atu choreki, atu ereweki, atu erezeki Wakisema na yona keki, foseki Kitampo tuspeteki, suesku feki Na msiki mina udai wana Na msiki mina udai tete Na msiki mina udai bado Na msiki mina udai tete Come to give it out, die. Washapaki maana jifanya na nijua Wanijui si wajui So lasema kila mtu akujue Haina mfagirie nani We nani Vegetal sickle. Pack a chai. Kido. Usela sio kuiba, sio kulewa, sio mibake, sio pateni, sio serenke, sio miaka. Usela itikeri. Heria. Kabla tuyarewa machezi ya tunafagio Sio petu kisharewa lazima ndasema Mungu zimebarikiwa kama naipa Natuba naziwa shiki masikio nisha kuwanisha Jana unaponzia Matupa sio kiponzia Na kama kipate kinafunzia Na kipunguzia Tuje kurikosa tutia Na kufane kupumzi kama kaburi matutia Siku yako etiafika kupuka Weki walinukia sasa ivwana Sostu kane mamba kama mtonya vuka Una maisha kiune kutubu zambi Akene kwa kubonye zlatubu Akene ni wakushetani ameka kambi Na posini mkatae talatibu Matipa kama nikiteta zambi Nisame usini asibu Sibi na damdele tunatenda zambi Nikeja mbinguni usinsulubu Mibado na wish hiyo na pepo Natumana na tubu Kuna machisi wekine vichwa ku Leo ntiana kunya su Wanachakanya na tu Opaka serikali na jila u Kuna machisi wekine vichwa ku Leo ntiana kunya su Wanachakanya na tu Opaka serikali na jila u Pack a jai, wanna pick a try, wanna pick a try, wanna pick a junior, 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 wanna pick a yeah, 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 wanna pick a yeah. Ila mshampa uwezi kuelewa. Paka chai. Mashampa kibao najifanya nanijua. Nanijui si wajui. Tola sema kila mtia kujui. Haina mpagirie nani. When are they? I want to with you. Osh. I put a 5-2. I want you ID. Area. Kido. I want to with you. Madonna do me shaka chasi flow kama mila Pina kupa mwene keo kama Kwenye chaka motone paluzio Tidisha Wanaluzio Mesiluzio Hadu me shaka chasi flow kama Pina kupa mwene keo kama Kwenye chaka motone paluzio Tidisha sila Wanaluzio Mesiluzio Wanaluzio Mesiluzio Wanaluzio Mesiluzio Wanaluzio Mesiluzio 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 Tokori wana tuluzi shao Ashaka adu anzona luzio Sometime nashaka kuluzio Wana kongori wana nipalao Pone pone tiyo mweto na mweta poneji Yamduri lai Matupana nyoka tai Mando nikipiga show mashabikona Paka chai na mziki mila udai Kama kori 45 joo Watafuta ya wonke sana wana waza Asha kama kwa uko na sema no Tukipigia wekina na tuwe mpia kupe mamisho Hatufagiri na wala tupe terei Tunapandisha bei kama kori fuja Yote na waza pay Kamaza kupiga show hata mila DJ Harakati na wakati Mshara sao na kweza kasi zina mudi kuipunguza Kame tuki na mimake na sa Niko mizene tares Aziwa itare Hata kama sina gari sina Esuma yaku mashabika kore na nilitia Na kuna vijaji Mambo seme nishikia na kuna Mwenye seme nifasia Sipo ni pario hata nipa kesho Hata sipo ni pabado na yona special Mwenye tona vije kesho na pagia wana leo Wafifu kiwaza kesho Tuna wapitisha wanatupapanisha Wakiposti picha wanajona wame Tupa na jizalirisha misiko na ipintisha Tuliza kapia na pujisha Wanatuchujisha Mwema tupa na pigia winto Natari wa upia na kuja kwa kishinto Ndokoza kuna wanatunga na uzusha Na dore ya makucha na wakufusha Na kupa simsa dia pusha Wana pita watu bakari wana magari Wana tulizia na pari matupa mizira abani Mitu yari mdeo tena wasa Mr. Game is bari ilo mentali kweta Familia ya za kila kitu Pamoja na kofu za fina zosa miniasi Wana tuchukia sababu wakipaji Wana tafotea umalo koko pete ya jina la
Video TV, Singeli, Nabegana
Nakubuka kipindi kile na piga show kupia ujaidi kikubuka na batia Minataka mistari kama vile na tumia Na sidi kuflow na olesha majia Kila na keka Na umeza kechwa na tika na ujumpe unafika Nyakati zina madirika Muko na blessi uwakika Tukipigia show opi wancha vina tapika Shaka moja mujini bila kufuncha Leote makini Pasto pawe na ambishi na kuja tena Na futika tena badai na rudi tena Sina shaku Zaidi ya kuflow bass kama pipi show Kama kodi siyo bisho Depo kumka kisa kikomato Long time ago Na wakilisha Wanakubali wanabisho ili mladi Na wachia hii kama zawadi Na kuja kama ilani Yapo kuwa sila bambani Kama la kilusi Skatiza kinya susi Afungwa fifusi Wanasabaza virusi Bila kufanya matusi Wanatotosu wanajetosu wenyewe Wanatodisu wanajidisu wenyewe Asola ziva unierewe Kisha kigumu kama unierewe Choke na wewe Washamba na banda lakini awamani sana Kwa mana na chokifanya matupa kinone Mishe na ngala sana tomana na pikwa Wana na kanya na machola jwa na bebana Wana taka kutaribia tomana na tulizia Tume watu chama bana tupangia batibadula Wana foto kanya gia wana tuekia Hoyo dana tukujia wana tuekia Hoyo dana tukujia wana tuekia Hoyo dana tukujia wana tuekia Tuna wapetesha wanatupampanesha Wakiposti picha wanajona wamefika kupana jizari Kusiki wanaipitisha Tuliza kampe na pujisha Wanatichujisha Wematupa na pegi ya wintu Azari wa upia na kuja kwa kishinto Ndokoza kuna Wanatumka na uzusha na tuore ya makujia Na wakupusha Na kupasim zani ya pusha Pena domesha kasha ziflo kama mila Pena vena kupa mwere keo kama nila Kwenye chaka mwoto nefaluzio kuzilisha Wanaluzio, mesiluzio, wanaluzio, mesi Pena domesha kasha ziflo kama mila Pena vena kupa mwere keo kama nila Kwenye chaka mwoto nefaluzio Wanaluzio Pena domesha kasha ziflo kama mila Pena vena kupa mwere keo kama Kwenye chaka mwoto nefaluzio kuzilisha sila Pena domesha kasha ziflo kama mila Pena vena kupa mwere keo kama Pena chaka moto nefaluzio kuzidisha sila Wanaluzio, mesiluzio Wanaluzio, mesiluzio Wanaluzio, mesiluzio Wanaluzio, mesiluzio Pore pore tiyo mweto na mweto pore ajikwari Abdulilai, matupa na nyonga tai Bando neke pika show mashabiki wana Paka chai na umziki mila udai Kama kori 45 show, watafuta jia wokei Wana wazado, wata kama koko na zema no Tukipigia, wakina na tuwektia kumpe mabisho Kumpe mabisho Happy Luzikido! Wana Luzio, esi Luzio Wana Luzio Mesiluzio, wanaluzio, 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 mesiluzio, Pena domesha kasha ziflo kama mila, pena pena kupa mwere keo kama, kwenye chaka moto nefaluzio kuzidisha, wanaluzio, Pena domesha kasha ziflo kama Pena pena kupa mwere keo kama Pena chaka moto nefaluzio kuzidisha Wanaluzio Pena domesha kasha ziflo kama mila Pena pena kupa mwere keo Pena chaka moto nefaluzio Wanaluzio Mesiluzio Wanaluzio Mesiluzio Akeko Ayopo And what's your wish, yo? Area, 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 area. And put your five foot. And what do you idea of steal? Yeah, yeah. Area, 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 area. Happy music, kiddo, 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 kiddo. And what's up with you? Hey, my weeda, my weeda, my weeda, my weeda, my weeda. Hey, come on, come on,
here. If you don't easy, single, my big gun, my big gun.
Here, 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 we don't care what they do, it is animal. Come play my door in a shaka. What you party what they do? Now, Mr. Keshua, they ship it, pay don't and I could not give you a chop of your one. I keep it. The big and they shall be bad on the duty. The kid you could form a chip, ship it. The kid you could form an aquatic ship it. Yakatiza mashaka moyo amtoke chaka. Una shika na ito na kutuwa sadaka. Dili tunasisaka. Shaka mshaka. Tuke zipata. Tutuwe zaka. Na buta mawaiza. Chikwa kitikitu. Watu parikcha na tome zikinyetu. Na kiza uyacha kupanki alfabetu. Na kama kuduna. Tugeza piti wafanya kazi ya kuna kila mtona. Tunalulisha na nyuma kupasia na skitu. Watoto wa kampu na uluma suma. Hona tuju wa kitampu machizi ya tunapietu. Mabana nikatia wasure na nisi. Haina mana isaidi hata kama kinichu. Meseja alisimeni. Napiga gia, napita kama treni. Asafisha njia na cheza pata potea. Pata upotea nata kama napotea. Wacheni apotea. Na kesha kukuta ikusaidi ukejutia. Na kama sipo ziba ufa. Yata ikujenga ukutia. Nakisa wamekoma cha uya juu wa juu. Wanajisa wametukia misisia. Wanapagia wana masisia duu macho juu. Hawa juu wife material. Unachoki unachanini. Weza kwa wajuu isiui. Watakipatarini. Kuma kine jari shunataka. Najuu utapatarini pigia chini. Amini usiamini. Unasoma nyakati kama dila. Sampofu isopotesa majila. Kunjaji wamebana ameachia tatubila. Tena mwode kwa itakati kama mpila. You can't get quang out, you do come get out of camper. You can't get quang out, you do come get out of camper. Tabasu come camper, not to Jacamati, good for the Janapa, Kamasamaki, Napoma Gampa, Naturesa, Maduina Pokesa, Yaya Kutu Potesa, Kawesu Amukuna, Kawesu Amukuna, Katika Tamati. Nimesuku kwa na maadui dia. Hidyo kiori kase juu hidiri zani maafiki. Kumpe maadui na shanka. Happy music kido.
Ibi tunamjua vino mboi wewe. Baba JJ.
Tutia, 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 tutia. And 45 foot. Heria. Boy na nyuma kikumbuka nyuma dia. Pale nilipokosea siwezi kuparekebisha. Napelekea wezi kuparinganisha. Mana napotokea pana. Meseno shawi hata kama sina kitu. Wado siwazi eti flani ya nipiku. Mesina pupa nseje kufa kapuku maluku. Na mwamini mungu. Wana sema na jisa unto madui namba. Sibisha ni nao. Na unkia kwa oja. Napandisha dao matupa na jikonkoja. Japo seja shika mkonkoja. Nakuja kama nutia. Kama jasus lipobus. Sionekani, patikani, wanatushisha samani, tumana tulewani, asola sima kila mtuani pete, wajana tu. Tupo kwenye mapapana, otakuwa na kikomo, tumana tunongea, uko tunasiba. Semana na kula kumu na funka Nyakati kumu azidum na jifunsia Yajayo na mfaisha sekate tama Na sidi kwa masisha Wana tole spacha kumsala pitia Esina tani bitani na kukina kiao Na menina idaifani manati Na vucha kikiao Wacha wikiba He he Na meza kichwa Neshi vipi dunia na kuna jipi Antapagia wana kipi Napigia nesha mebando na jurizia Nekeja kufoma chizi mtaishi vipi Hama nekifoma na kwa taishi Yakatiza mashaka moyo mtukishaka Unasheka na ento na kutua Tule tunasisaka Chaka mchaka Tukizipata Tutu Nambo tuwema waisa Tukwa kitiketi Matupare kia na tomeziki Nakeza ujaja kupaka alfa Na kama kweli na njia Sogezia Wafanya kazi ya kuna kila mtuana Tunalonesha na nyuma kupasiana Watoto kampo na rumba sumaresi Wana tujua kitampo Atuna vieti He 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 wants to show. F45 area, 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 area. And what do I do? Hey, 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 hey. He wants to show. Hey, Konya, I'll see you. What's up with you? Aria, 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 Aria. If you see Kido, 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 and what's up with show? Watoto kibao wanajifanya masela Mashamba kibao wanajifanya wauni Waune kibao wanajifanya mashalobalo machesi Wanajifanya watu heshima Wanajifanya wapeleshe Wanajifanya tuamuku Wanatuekia kama kuja Wanatuekia Kupeni ayao kutupoteza Nani kwa sujui ni ayao Wana kupeni ayao kutupoteza Pare pare ni ayao kutupoteza Pere pere yao tumese kutia Yona mola nipaga we kuliko kutia Pigia pasite Na pika nukola kesu kuma mina jaribu kuisit Mipako na muma seka titama Toma na sometime na muwa kushinda nja Na balance mabaya na mema Waspatiche na chosema chunga epuka Vidonda vya tumpo usifate mkumpo Vidonda vya tumpo usifate Majina kibao Mamonye kibao Mukona bless mafao Njapo madue kibao Tuwezi kulinganisha Chuma na mbao Wacha wiki bao Miku kina kao Mkutwa na jua Wati atunyue Tuma na kafanya jua Lichomosia Na kiamua na tapshawi asubui Akipanka wezi kupangua kwa na mjui Matimba atu kiokea wekia na ziwa Na esina potesa muda umina vozani Wanazugia Haba ni kode wanafagio zimefuja Waunio kode nasema Tunashika na masikio Weta mbavo siyo binadamu na weza nkau na siyo kumpe Wana tuachia video machizo anenta Nifezea na muwa kupotezea tu Wekina wana tikeri wana tuwekianizia Tunakumbusha na kujifogetia Masha mapito jambo kumadia Nisisa au kuna kifo kuna jiana Chakwa taumpu mirifu chapele usami Asema tuwe waskevo kufike mareko. Ambyo kwa moto majifu mapepe ustake pifu kwa pupa.
Singweli, mabegani.
Mafuta takupaka kwa kwa chupa. Tutu, tutu, tapeta shene kwa chwe. Paka chaka tujaka getu mwemtu shikama. We mwenye unapo, kwa wanapo takawa otu nyakati zama. Tunashika minyao, tunashika mipaka. Atuma na tunekani bila sababu tunashika mamufi. Kama kitabu na kuna wapizani wanatutia. Na wachekesha dabu, pinaga. Na seko silari mdo tena kosta. Neke kupoka tugu zetu wanalalana. Wakine familia zi, wakine wani wetu. Mana wadogo zetu wana kwa machokula. Tumana wadogo zetu wana kwa ma. Take a picture post up this on my pepe. Now take a stick on my pen. Take a double chow zepe. Now come on to turn on the wepe. Watch him cut it. See ya caught ya my pepe. Watch him cut it. 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 Hey, 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 hey. Tuk it, tuk it. Now to sababu tunaishika mamufi. Kama kitiabu na kuna wapisani wanatutia. Now watch it get shadabu. Happy music hero! Area. Tumefika bado bado nongo sasa pala na mwondo nye fika. Tumana nanyo na pala tumana speti kulala kwenye. Speti masala tunatia sala kile ashala tu. Kile ashala tu. Pena kia sala kile ashala. Na vitendo sada maneno kitendo kabla tukiota sari kabla. Atu anonekane msha sababu tina fagio na fagia wana zani asukula ujaja wake. Matupa bado na kifisia bado na kulurisia na kabasia marisia. Tumshukuru Mungu kwa miujiza zuga yona. Wana baka na jurisia waji ujaja mkiperekisa. Wanajifanya najua tuwana mengi ya kujifunza. Ushanka msosi pyamdi ya kempiri funza. Watimba kwa mpogo funza na mama zari mwengotoa. Inataji munda kuji kucheka soko fly kuria soko su. Sato nini mesikari ata uju. Mafish kiba umanuta na esabika. Mapeto smasha ya nabadirika. Na kidisto wewe na kijisto wewe kikompe. Teme na koso gozi ya kwa kome ya mwa mwenyewe mime sipo. Kini mpona simpo kwa mpiana ipo. Tute yuko wapi negasimela, yuko wapi la jini, yuko wapi mamsi. Walo kuwa bari ya mjini. Niki jasmini na namesha kichwa. Satina na pia jifunze kuwa makini. Kompeni ya yao kutupotezia. Ya yao kutupotezia. Ya yao kutupotezia. Ya kutugia Tendo kwa sepa. Haneto sishko ya usaha tuma kema jia. Tandizo sikio la kufari skagi. Ote tona kutari statisa kiri ya mania. Tesikio la kabitu ote sena epika. Sezo kimtaka. Haja muda utafika bate sore suri. Mapumpa sila likuwa wanatumpia mamaya watawakia. Tuke fecha po statisa mapempe. Na sekete kama pensi kutubuja. Na kama mtoto nariri ya wempe. Wacho mtaki asuja kautama. Achum kati. Atuma na tunekani. Bila sababu minashika mamufi. Kama kitabu na kuna wapisani wanatutia. Na wachigisha damu. F45 na wadi waidi. Aria. Heria, ish. Heria. Hey, siwezi hakuna chamuri, chakauri Ziki ya impati mtu lazima uzuluri Majongo majongo na chuki, tupa kuri Wekine watakupentia, ya wekine watakuchukia tena bila kukua Tengatia kisha jona pokuentia Chapseke kushika njia, usichoke kufumi Hii dunia tunaishi kifamilia lakini tunapigana Kifamilia lakini tunatengana Kifamilia chajabu tunomizana Yona chika yona ria Familia badia kifalo na kuku Lakini auni kubali suju ni kusala nani sometime Na kusema ni duniani Na kubuka pari na kesha na tafakari Na bakia na swali bila jibu tukiweko tala Tala timu na walibu na chuki tugonchwa Suju nani atari timu Tena majibu mischoki kujaribu Mana kila kujaribu Watu wangu wa karibu wadani ona Si shangai Yesu alipingwa hata mtume alipingwa hata Mungu ali Napotoka pari bado napokwenda pari Chuki sijali napiga goti na sali Mine mani taratibu kila kitu Mine mani taratibu kila kitu kitakaa kwenye mstari Mashakiuni Haya mashakiuni Yote mashakiuni Mashakiuni Haya mashakiuni Singati ya masha Mashakiuni Haya mashakiuni Yote mashakiuni Mashakiuni Haya mashakiuni Zingatia Na shaka bila kuretiana tunakuwa ture Serigiani Tunataka kuishi mashagiani Tusishi kama zamani machayana Na tumana pande flani tunashinda kwa shi Haina mkubwa haina mdogo Tushikiti kiri kila mta kiwa mpogo kiuni lazima Tuambiani kweri tusiretiane kiyeri kila mtu mitunani sasa nani Wenye kwa wenyewe tunashiki matabaka Wenye kwa wenyewe tunamwikana Santo nini yote kisa kuzoyana Mwisha siku kumisana batiba kutupana Siwazi kufaso kama sogo pikifu Hila lenye mwanzi alikoskwana Migo Huni wametankuria Kesho nani atafatia timam kuzika Mashakiuni Haya mashakiuni Yote mashakiuni Mashakiuni Haya mashakiuni Zingatia Mashakiuni, haya mashakiuni, yote mashakiuni, mashakiuni, haya mashakiuni. Sasi bora walo kufa kipeti wanatafuta wote walo tangulia. Alipima sela nishajua sela pesa so sichoke. Na Mungu anatushikia, tupushe na jela. Wana kwa kweli mimi mwenyewe na wajua. Lakini hata kene zika simjui nani anani mkia nani mkweli. Nani rafiki wa kweli nani adui. Mimi mwenyewe binadamu bado sijakamilika Nashukuru kwa yote so siwezi kukufuru Na kaza mwendo napokwenda sija Namwomba Mungu aniongoze mafumbo nayona Bado nakimbiza mwizi kimya kimya nanuna misongei Wapo na upima so kama mimi ni fala So kama mimi ni myongeno Nafunika kumbi akili kusaka tonke mkono wende Aria, 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 he Kifano na kukubali lakini au niku Seje niku sala nani sometime na wazabali na kusema ni duniani Na kubuka pari na kesha na tafakari Na chuki ndogonja sugu seje nani atarijibu Sina majibu mesichoki kujaribu mana kila kija Watu wangu wa karibu wanani unasifai si shangai Yesu alipingu hata mtume alipingu hata Mungu ali Napotoka pari bado napokwenda pari Chuki sujari na piga goti na sari Mine mani taratibu kila kitu Mashakiuni Haya mashakiuni Yote mashakiuni Mashakiuni Area, 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 area. M45 MODYD M1SO MUISHO Aria, 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 aria Akicha mikrofoni M45 MODYD Tunte, wananeta superstar Kisa nasikika kila kona ya mtaa Lakini watakata wakituna tuna Watashangana tumana siku sisi keshi nangalia skati na kwenda na wakati hata kama promo atupati na soko mpaka pia sitaki mispendi chobo natembea na mdundo najua maisha fumbo sifanye kushitana bali nafanya mareko nifanye bora zaidi alivyofanya natuma na nafanya hata sipofanya na wanapofanya mispendi agi kufanya sitaka kufanya kwanza mwa kufanya muziki masabu nazidisha na gawanya na kukutua na jumlisha na toa na fungua mabano ina baki ane tano na zidi kuonesha mifano mendo tano mara tisa na jamini kwa imani kiasi kwa fata tempo na weza nkam na so kama na jisipsi na bifu na flow kama na ubele tana nyumbataka haidi ya kiba au nyekine zina nikifu na kosa waminifu na tamani kufanya warifu Mungu nisamee zote netabuza uyana na pokosa niongeze na mesuki Wanga na wachai wanabana Wananjoi sana matatizo kitu atama yeah. Asonga mbele bila kusahau ya jana badu Senya sau na kumbuka Hata kama shato na nifuta Kumbu kumbu senya futa Lakini siwe skoloni kwa sababu nisha Matabaka juu ya sheria tuponja Wario ndani ya sheria wanabake wanaumia Wanatulia jasho Wanaria na niatake wasaidia Mungu baba tujari mkate Liziki zitufate na situ zikamate Na kama tukizipata tukuze kufanya mema kama mafundisho ya kwa labu Kwenye glass maji makari na punga pipa bahari Na wazambari ambapo bado sijafika wakata uja Mipako ya kamilika Kwa uwezo Mungu na imani Itafika misfagiri kiki Tuma nasi badiriki hata kama na kipaji chamu Marafiki wengi wanafiki wanakusifia ukiwapa mgongo Muziki vita madu wamejificha Na walipua popote walipokuwa majipu na yatupua Na wafichua tunajitapua sekuzi tumesha Masiakiriza kwa piwa na chakanya na sakwangu Spendi kupakiwa na fata misiki Najwa weki walikwepo lakini wame Na wazani singe kwepo ni nani akidongelea Tusha chureka, tusha zalireka Na pega salute kwa wanangu walokuwa wananisi Na funa matunda yangu na choni ni achume Chaka mchaka paka pochiri tune Chaka mchaka mpaka madui wanune Chaka mchaka mpaka bari Kila kona ya dunia na Mungu na tushi Weki waona jifanya na tupenda kupena tuchukia he, he, Kupena tuchukia tunakatamikia he. Kimia kingi kina mshinto mkubwa Wamenipo kingi 45 chama Mashabiki wanipingi si wapingi wanopenda solo way Wanatoa kubwa, muziki fasi najua muziki usani lakini misu msani mimi ni mwanamu Wasani ya waminiki kama vyo vya jamii swagiri swag D Muziki kama wanja na chesa na pojisikia Sena mipaka mispendi kupakiwa Nafunga na kaba tamari sipopasiwa Najituma bila kompiwa Dariri ya mfama wingu na shikama nina pengu miku Nolo inapotia usoni Ushawishi unapotia mdomoni Matumaini unapotia moyoni Wakumwa pia simoni Akine sikumi na enturia Paka siku payo kwa mwe Mwene tarijia na uwoto takuwa Mwisho mam Hila so mwisho anetano Mwisho kitu flani Tomwazo kitu kikine Natumana na inspire Paka ma MC wekine Izazi na fizias Ataka wakue watapue mziki gas Kama kazi nyikine Na kama kizingatia utakuripa Everybody welcome to hip hop Kizingatia utakuripa Everybody welcome Mungu nisamee zote nitabuza uyana Na pokosa niongeze na misoki kupambana Wanga na wachai wanabana Wananjoi sana matatizo kitu antama Mungu baba tujari mkate Riziki zitufate na situ zikamate Na kama tukizifata tukuze kufanya Kama mafundisho yako na vosema Kwenye glass maji makari na punga pipa bahari Na wazambari ya papo madu sijafika Wakati auja mipako ya kamirika Kwa wezo Mungu na imani Itafika misfagiri kiki Tuma nasema diriki Hata kama na kipaji chamu Marafiki wengi wanafiki wanakusifia Ukiwapa mgongo Marafiki wengi wanafiki Ukiwapa He akisha mikrofoni F45
Hivi unamjua Vino Boy wewe Baba JJ
Heria Filuzi kido Hido, 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 Hido. And what's up with you? Back on the arm, I'll see you. Area, 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 area. Do-ze-tu. And who's the kiddo? Kiddo, 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 kiddo. And who's the kiddo? And what's up with you? 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 When I pick a chai, 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 when I pick a chunya, 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 then I'm sharp away to Korea. Yo, Pandek,